mkurugenzi wa jiji. Tio mio.
Big shout out to Vince on the beat, by the way.
Saizi mada kwa set. Nakumbuka nikifukuzwa class juu sina geometrical set. Them days ni mambichwa na set. These days ni mavida kwa set. Breadwinner at 16, wole kwa yadi unaendesha mpara. Na ambicho na kunyolewa kipara. Jumecheki stone cool rezo mafala. Same nigga kwenye comment section. Advice mingi mawaida shanza. Trio mio si forget education. Life ain't easy kusoma ni kwanza. Sidang man na jifanyanga wajanja. Tikontan mini kufiti ngangana. Kikomba vile na uza bidanga. Sikonja miju ya muta uganga. Trio mio kiwa run man dem VIP fine settings. Na magyal dem round ID and I think can get in. Every day me na pray to the most high, bless my brethren. Blessings in abundance, set things wanga last my Buddha me na breath, bread na my bro. Gang gang to na glow. Man them set me fine,
set me fine.
Kill them, set me fine,
set me fine.
Fine settings. Fine settings. Buddha me na breath, bread na my bro. Gang gang to na glow. Man them set me fine,
set me fine.
Kill them, set me fine,
set me fine.
Fine settings. Fine settings. Set me fine, set me fine. Hii maisha na normalize. Hizi ni mandoto na visualize. Squeeze ni mafoto na socialize. Mikula kuku na mkono. Utamu pungua nkitumia fork and knife. Mimi na supu kwa mdomo. Life wanga fuku neza tocha overnight. Cheza na me bro. Impanja ni nyingi ni comical. Elsa majimbo. Income ni multiple capital. Pesa ya wimbo. Nakaza kamba kijaga nato. Nataka jama nko parking lot. Breakfast ya java na apricot. Walisema one year max. Tuyo katachapa kaki break voice. Oya man hold this knot. Mutafanya bado mina make noise. Wanafanya jumping jacks. Press ups let me tell you something man. Pressure kwangu wanga nothing firm. Never tuyo kutefeva. Puda mina bread bread na ma bro. Gang gang to na glow. Man them set me fine,
set me fine.
Kill them set me fine,
set me fine.
Fine settings. Fine settings. Put em in a break, bread now my bro. Gang gang to na glow. Man them set me fine,
set me fine.
Kill them set me fine,
set me fine.
Fine settings. Fine settings. Manga dosi kila kitu. Mose manga jiongelele. Mkicheza draft na mapekele. Kazi moshine juu ya mawe. Mina taka tukeze na bonge la pima leather interior. Nabonga na pingo nyini inferior. Mbongo na piga vile na fikiri. Utata ni mbogi mtu sita wezi ni karibia. Kipie lulu mumba na mziki. Nilingo sindu umba nye mshiki. Kibismo kwa nyumba maandishi. Mupaka wino kwa sura za mashabiki. Wako student league na influence. Mini na fluent speech only at few MCs. Wana za mesta mini let the viewers see. Nani bazen wa gigi na music shit. Chill. Acha ni relax. Skill, nilipewa max. Na feel, wanilipe tax every time nikispeed juu ya beat na ni fax. Let's keep it factual, ya mizani ni nyingi zingine. Na kinda na skia kwa redu easy facts ni clear. Upendo sipendo tanskia, kaso kia risasi wa cheer.
You don't know, boy wonder march in the team, innit? Shout out man like Vince on the beat on the production team, yeah? Big King AP, AJ Barracuda, Oyo, all the man them on the gang. Trouble.